music baby.
Olmana tano manake nini kutasmini menjua mimi. Aiko pesh mega. Echeke tuwa skate kwa niaba makopa kopa. Machizi blocking. Olmana tano misesi blocking. Shawa. Olmana tano lusu wa skate. Chikari. Olmana tano mwabetu wa tege champion. Chikari.
Skater sound.
Ukirita king. Nita chika ya screen. Let them see kapona is kama twin. Wanyako nyako tunaficha jane dustbin. Kuzna kwa men wala men tumakin. Mabesi wana kopi na kubesi. Tunavoish wana feli tafti afti. Tima sim nitu nisa yu ya chesti. Nifo vesti tu lefti. Uki nita king. Nita chika ya screen. Let them see kapona is kama twin. Wanyako nyako tunaficha jane dustbin. Kuzna kwa men wala men tumakin. Mabesi wana kopi na kubesi. Tunavoish wana feli tafti afti. Tima sim nitu nisa yu ya chesti. Nifo vesti tu lefti. Mwito mwama lao, sani waka nao. Koleza koleza kunipata mitongao. Chupicha wana force niwe nao. Sina time now, sina time. Nanyi rest niko wampo slow back. Nili kupata kwa slampo wenge watak. Niku sum kwenye banko wendo samak. Kajito sabila champo, nenda paka ngampo. Before ya kwita, before ya jika. Before ya chika, before ya nipa. Before ya pika, before ya stuka. Maybe exo kwenye kutuwa bika. Before ya check out your pinch ya irepo. Before ya put the fans big is ipo repo. Before ya isi choma teso. Before ya promise wena mimi tumpa kakifo. Nipo sagira nipo sense na dunia. Sina flagira nipo lina dumia. Nami chusi paka kutorea na mtumia. Kusli kimtaka tukafika. Sinye badirika basi. Kune tenda pere ngombe kusi choma nyasi. Mitadate mwisho pumbe tuchukwe na fast. Kwa baridi kari zene chombe kisa kisa gans. Nama chenchi niko penudu mipo pass. Eso kopa na tabiri no nogopa. Mwena pensifu sola siri ya makopa. Nire ndo nazidi kushamiri so. Wakitaka tifichwa siri, so siri. Wataripia biri mana kila ufajiri ni machafcon. Paka kuingia kasini wana postpone. Paka na just for you girl I was born. Mwena tujefika you let's keep it on. Una kizungu kiafrika, yote unanipa. Nambe nito pitch, wato gori kifa. Unaga mafions, follows are the blondes. Kama jiga bions. Humo. Ukirita king, nita chika ya screen. Let them see kapona is kama twin. Wanyako nyako tunaficha jane dustbin. Kuzna kwa men wala men tumakin. Mabesi wana kopi na kubesi. Tunavoish wana feli tafti afti. Tima sim nitu nisa yu ya chesti. Nifo vesti tu lefti.
Ukirita king, nita chika ya screen.
Nawaona nawa zoom zoom zoom. Shula wado nawa zoom zoom zoom. Nawaona nawa zoom zoom zoom. Niki masori naku zoom zoom zoom. Nawaona nawa zoom zoom zoom. Shula wado nawa zoom zoom zoom. Nawaona nawa zoom zoom zoom. Kuli masori naku zoom zoom. Shula wado, shula wado, shula wado, shula wado, shula wado, shula wado, shula wado. Usina kesho shimana mkantaua. Kama navojua, wana kusumbua. Wampe ushakua, ushajua kusuwecha hivi na fitu kama hivi. Usina tena shio, mala kaka mwako. Mala bai koko, kasaka moto. Fumilia unisaria watoto. Kama kopi yangu, mbukole tinyoso. Wana kizungu kiafrika, vyote unanipa. Nambedi ndo pitch, wato gori kipa. Unaga mafions, follows are the blonde. Kama jiga bion. Humo, ukirita king, nita chika ya screen. Let them see kapona is kama twin. Wanyako nyako tunaficha jane dustbin. Kuzna kwa men wala men tumakin. Mabesi wana kopi na kubesi. Tunavoish wana feli tafti afti. Tima sim nitu nisa yu ya chesti. Nifo vesti tu lefti. Ukirita king, nita chika ya screen. Let them see kapona is kama twin. Wanyako nyako tunaficha jane dustbin. Kuzna kwa men wala men tumakin. Mabesi wana kopi na kubesi. Tunavoish wana feli tafti afti. Tima sim nitu nisa yu ya chesti. Nifo vesti tu lefti.
Olubana tano.
Sirikali ya bunchu wa sekazari. Sirikali ya maisha ndenge. Tuwete hapo sirikali ya tabatia. Sirikali ya kigeponi. Tuwete hapo kapteni bunchu. Kumari sana boso ni mamwela. Wetu paki saglaifu. Tuwete hapo nifona kishua. Abanchu sila. Tuwete hapo mtuashu na kumari sana ameboy. Tuwete hapo alife mwenka sadari. Sirikali ya stiltosha. Tuwete hapo sirikali ya pagala. Kani mchumfa chama.
We trying to champion. So the crowd go some expendable chama. So the crowd a bag of moyo.
Show gang.
Skater sound.